adoru mabali enguru bana anyigiriza abali emmanga naye katonda w'okunsozi naye katonda w'omukiko
www.mp3ugandanmusic.com.